Castle Record Music Instrument.
Papi Shesha!
I'm Sinasi, Dando Dandy.
Owen.
Assisi Sana Sawani. I play fuck pop, don't care.
Ajanti baba nasma
we kama una luna cheka Cheka, ay a ti de nuna, cheka nuna, nuna, cheka nuna, nuna, cheka nuna, nuna, cama una, nuna, cheka nuna, nuna, cheka nuna,
opa,
nuna, nuna, we cama una nuna. Ayaruka, inki akati ujidai, ayaruka. Pandisha moli kama masai basi ruka muache basi ea enjoy usimgasi muache leo basa jidari wena nana na osa kafipa tuonyeshe waingie kati madodo ya chese wena nana na osa kafipa tuonyeshe waingie kati madodo ya chese
haya twende cheza 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 Wecheza, unavyocheza.
Weka na bino twende left, Picasso twende right, Fotigo we left. Wana mkutita fende like
wena chula wanani sabona na kata kweli wena chula wanani na jamani ni mdunge wena chula wanani sabona na kata kweli wena chula wanani na jamani ni mdunge
haya twende dunga 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 haya dunga 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 dunga
Tolina nifanya kreva silari sisi pati Tua atie jina fulani mina we We tukutane chuki tandani wenye chuki Kreva nisha uliza wakina nani mtu mzima Nitawa mwagia maji uwani Nitawa mwagia mlenda uwani Mwagia, mwagia, mwagia Kwa malaika mwagia, mwagia, mwagia Hata kwa difa mwagia, mwagia, mwagia Kipenda nisha mwagia Mwaga, mwaga na mpaka Adija. Bombo kla.
Saba, saba, siro, Shadonisa. Uyapo,
Picasso.
Kanabino. Anakubali sana mwanangu, Tubi.
Baba naya naye, Moniga andofu.
Anakubali sana zwa sidari mikwambe. Kibanzi na mbako kubwa. Amchidi mchidi kofia mpani.
Supplier.com